I know you like it. And touch.
More music at spacegospel.com.
Ina chini kanga kubiliva. Ina kumutima kumawawa. We still miss your Donny, my brother. We still love you, Donny, my brother.
Tempo panga biti, bantu wanaseka. Iwe na kumbesa unanipa mbamo chimwela. Unatitie nayo, paka vichitike. Apatie sako, mpamvu za mulungu. Chibaba, nikuuza pewa enda. Uko kwenye urili, diziva ndiwe Doni. Unatidoba teze tabe makapyopyo. Four blows, nishtivala na mafobo. Unatipeleka kuchalo. Okay, weweze palo. Now, we got nobody like you. Kaleza mi, I miss you. Kumutima kuna fipa, can't live without you. Yose madezi ya kudala. I still remember when a Johnny Joe, me can't believe that you no more. Siyo yoso gani zaponga uli no more. Yeah.
Away.
Lusaka yothi ya kulila. Yeah.
Away.
OS ya shaking. Donny. Long don't die. Was the one of the kindness. We used the true body. Kupanga po mabiti. Kurekoda manyimbo. Yose madezi ni kumbuka ya kudala. Unalipika fukwa na muntu. Was the don dada. We love you dada. We miss you dada. Nezeba uimbisa achi uja dada. One in a pele pele fire. Ndwa chimbili mbili. Uko kwe ulili. Niziba uchibusha. Bonga ni chiloto. Rita mama sister post, overseer mwale, overseer mwaza. Na bose mezo menya nkondo ya chipost. We love you.
Oh no no, ina kumutima kumawawa. We still miss you Donny, my brother. We still love you Donny, my brother.
Light up for the Donny, light up for the Donny. Yeah, light up for Mudoni, light up for Mudoni. Sing hallelujah. I wanna hear you say. Yeah. Pressure tima kumbuka muntu akaenda. Jav Messi.
Spacegospel.com.
Rest in peace, Uncle Donny. We love you.